radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti zacu mwabonye butandukana, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41. Naho mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Icyumweru cyiza kandi ikaze muri gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika. Turahera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma yayo turakomereza ku kiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru muri iki cyumweru kirangiye, abana barenga 200,000 mu Rwanda bakoze ibizamini bya leta byo kurangiza amashuri abanza kugira ngo bazajye mu yisumbuye. Barushanyijwe mu mibare, imibandire n'iyobokamana, ikoranabuhanga, icyongereza n'ikinyarwanda. Muri bo harimo 19 bafungiye mu cyahoze ari gereza y'abana ya Nyagatare, ubisigaye yitwa igororero rya Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Fulgence Hakizuwera yagiyeyo kureba.
Biciye mu ishuri barakora ibizamini bambaye impuzankano, ntushobora kubatandukanya n'abandi bana, nyamara baba barinzwe mu ibanga kuko bahamijwe ibyaha bitandukanye. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga ko atari ubwa mbere bakora ibi bizamini kandi bakabitsinda kuko baba bizeye kubabarirwa, nk'uko bisobanurwa na Murekatete Juliet, umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage.
Twakoresheje abana bari mu igororero rya Nyagatare 19, ni abana n'ubundi basanzwe bakora buri mwaka kandi bakagira amahirwe yo gutsinda. Iyo bamaze gutsinda bagirirwa imbabazi na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo bakomeze amasomo. Rero biga bashishikaye, biga babishyizeho umutima.
Superintendent Daniel Rafiki Kabanguka, umuvugizi w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora cyangwa icyahoze cyitwa amagereza RCS, asaba aba bana gukorana ubwitonzi bakabyaza umusaruro aya mahirwe bahabwa, cyane ko ibyo baba baraguyemo bitabakuraho uburenganzira bwo kwitwa abana. Twavuganiye ku murongo wa telefoni.
Kuba baragonganye n'amategeko ntabwo bikoraho ko ari abana nk'abandi bana bacu bose basanzwe, ariko nanone bakita kuri ayo mahirwe kwirinda kuzasubira mu cyabagonganisha n'amategeko muri rusange nyuma yo y'ubuzima bundi baba bavuyemo basubiye hanze.
Ijwi rya Amerika ryasuye umwe mu bana baherutse guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu nyuma yo gutsinda ibi bizamini bisoza amashuri abanza. Yitwa Harwaza Jire, aritegura gukora ikizamini gisoza icyiciro rusange cyayisumbuye. Twamusanze mu kazi gasanzwe mu rugo mu cyaro cy'akarere ka Nyagatare, umurenge wa Nyagatare, mu kagari ka Rutaraka, mu mudugudu wa Ryabiga. Avuga ko yiteguye guha agaciro amahirwe yahawe yo kurikurwa kandi yari yarakatiwe.
Nakoze 2019 ndatsinda neza mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza primary, mbona amanota meza nsohoka mfite intego yuko imbabazi Perezida wa Repubulika ampaye nazazipfusha ubusa, ngomba kuzishyigikira kandi ngakomeza kwiga nanjye ngatangira uruhare rwanjye kubaka igihugu. Kandi meze neza, ndi kwiga kwitegura ikizamini cy'ubumenyi.
Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga ko bushyira imbaraga mu gukurikirana bukamenya niba aba bana baba barahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu bibabira umusingi wo kwiyubaka, nk'uko Murekatete Juliet, umuyobozi wungirije w'aka karere, akomeza abisobanura.
Ko aya mahirwe bahabwa n'igihugu cyacu ni amahirwe mu by'ukuri adakwiye kuduca mu myanya y'intoki, aho twibutsa imiryango ndetse tukabanza tukanayizana igasura aba bana aho bari, tukabaganiriza kugira ngo bakomeze babiteho ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze.
Kuva iri gorora ryajyaho hari mu mwaka wa 2009 yitwaga gereza y'abana Nyagatare, muri 2016 ryatangiye gutanga ibi bizamini. Kugeza ubu amakuru atangwa n'inzego z'ubuyobozi nuko nta mwana uratsindwa yaba mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Bigira aha bagororerwa bakigishwa n'abarimu baba baratoranyijwe ariko nabo bafunzwe. Ntiharamenyekana umubare w'imyanya iteganyijwe mu mashuri yisumbuye, ariko ubushize mu bana basaga 250,000 bari bakoze ababonye imyanya mu mashuri yisumbuye basaga gato 270,000. Fulgence Hakizuwera, ijwi rya Amerika, mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi wa HCR mu karere k'uburasirazuba bw'iki gihugu, Abdoulaye Bari, yasuye impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo. Yagenzwaga no kumva no kureba ibibazo byabo. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo uri Uvira.
Akijya mu rusenda turutse Goma Abdrai Bali yagendere mu yumwe mikoko byakozwe na seri birimo ikigega cy'amazi ivuriro akorera mashira hamwe ndetse namwe akore ubucuruzi aho uyu muyobozi wa seri yagiyanyuru yatugwaga ibibazo bitandukanye biraje ishinga ingambi ya rusenda irimo abarundi barenga 2026 Iranzi Olivier numwe userukira imbunza abarundi mu ngambi ya rusenda
twabasabye ko nubundi nka hasere ashobora gushyamwe na pame kuko assistance alimentaire muri protection ku murefije kugira barabe icyo bakora noneho icyo kibazo kivanwe mu ndira vuba bwango twagaruse ikibazo kijyanye ni gisuku urabona yuko abavyi amaze amezi abarefije amaze amezi umunani muri rusangi bayakwashwa amezi icyenda bigeme n'abafasona dahabwa ibikoresho inzu kudasakagwa ariko ibyo byose twamwese yuko zikiri ntabamye kuri twebwe turamusaba yuko izi ntonde zatanzwe ku mashyirahamwe ajejwe iby'inyubako mu nkambi yabaremeye kuba gusubiramo gusanura inzu zishyika gushika kuri 18 kwijyana gushika uno munsi atakimwe kirako
uruzinduko rwa Abdoulaye Bali yakoreye mu rusenda aherekejwe n'abagarariye amashyirahamwe atandukanye akora nka ASR mu ntara ya Kivu y'Epfo hari icyizere rw'impunzi kuko hari bimwe mu bibazo yiboneye wenyine n'amaso bitandukanye n'amaraporo yarasanzwe ahabwa
kuba rero ga uyu munyacubahiro yashyize mu ikamera rusenda byaduhe icyizigire kuko yatembereye ibisate bitandukanye yashyitse ku ivuriro ry'ungaha mu ikambi ya rusenda umuganga mukuru asanzwe arongoye iryo vuriro ite aramubwira ibibazo bisanzwe bifise ko ari ikibazo cy'imiti y'abaspesiyalite arashobora kandi gutemberera ku gipolisi abapolisi baramubwira ko bafise ikibazo cyo guhanahana amakuru biturutse ku maradiyo yabo motorora yononekaye tembelera ibindi bisatu bitandukanye byo mu ikambi ya rusenda aho yashitse no ku bubiko antrepo ya hasi risanzwe ibikamwe amasabune amasafuriya amashitingi n'ibindi
zimwe mu mvunzi zo muri inkambi zifite gahunda yo guhunguka zivuga yuko zashimye gahunda yashizweho yo kujya kureba uko umutekano wifashe mu Burundi kuko ari benshi batinyaga guhunguka kubera amakuru atari meza baba bafite ku gihugu cyabo
nuko yatwemereye ko hagiye kubaho umugwi uzogenda mu gihugu cy'u Burundi ukaraba igihugu cy'u Burundi uko kimeze hama bikarushirizaho impunzi kugira ngo zigire guce zikubona umutekano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no guhunguka icyo kintu rero twagisimye kuba yakitwemereye dusaba leta ya Kongo Burma ko yandika bifuza gutaha bose mu gihugu cy'u Burundi batahe mu mutekano ntangere kandi babandike kugira ngo batahe kubera ko turabona by'ukuri ubufasha mu nkambi ya rusenda buguma bugabanuka ku munsi ku munsi
ibibazo byo kuba inkunzi z'abarundi zimara igihe kirekire zidahabwa ibifungurwa ndetse n'ubundi bukene buboneka mu nkambi Abdoulaye Bali avuga yuko biterwa n'uko inkunga basanzwe bagenera impunzi zigenda zibura kubera ibibazo by'intambara ndetse n'icyorezo cya virusi ya corona Vedasengabo ijwi rya Amerika ubira
Shuti bamwanyi mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu ku rubuga rwacu rwa internet ni wa@radioyacu.voa.com tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte
ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga mbazo usobanukirwa uko wayakemura
ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemo
kuri kiri kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane nibice bitatu FM
Amahoro y'Imana bane namwe mwese mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira ku mirongo y'104 n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. mu kiganiro cyanone mugiye kubana nanjye uyisabye Christina fatanyije na mugenzi wanjye
Karemera Patrick
ikaze cyane Patrick amakuru y'iminsi
amakuru yanjye ni meza nishimiye kuba nawe mu kiganiro cy'uyu munsi
nanye ndabyishimiye cyane dore ko nimwe mu nkuru turi bwumve wari uhibereye uraza kudusangiza uko wabibonye
yego rwose nari nibereye kuko nasanze akiye n'abantu bagifite imyumvire y'uko hari imyuga imwe n'imwe yari abagabo gusa
mu busanzwe usanga hari imyumvire umuryango mugari wishyiriraho bikaba byatuma hari nk'ababifata nk'ihame aho usanga umuntu yakora ikintu undi akabyita ikosa cyangwa kirazira
ibusobanuye ibyo usanga mu ndimi z'amahanga bita stereotype and prejudice
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/82/32 cyangwa kuri 07/87/54/11 iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Instagram Twitter na YouTube wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
nanone mu kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera Kigali mu Rwanda kiganiro cy'uyu munsi Patrick yarahari ubwo imwe mu nkuru turi bwumve yakorwaga murumva ko aduhishiye byinshi none se Patrick uyu munsi turaganira kuki
aha uyu munsi tugiye kuganira ku myumvire y'abamwe bumva ko nta mugore cyangwa umukobwa wakora umwuga wo gutwara moto
iyo myumvire hari se kumva ko umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto ari uw'abagabo gusa
iyo myumvire hari cyane rwose kuko burya ngo gutwara moto bisaba imbaraga aho usanga ari nabivugira ko iyo babonye umugore cyangwa umukobwa utwaye moto bibatangaza
koko se
cyane rwose reka twumve inkuru twateguye na mugenzi wacu David Hitimana twumve icyo bamwe batekereza kuri iyi myumvire
iyo utembereye ibice byinshi byo mu Rwanda cyane cyane ibice zo mu mujyi ubona abantu benshi banyuranamo bateze ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka amagare ndetse na za moto ariko ni gace cyane uzabona umuntu ukora uyu mwuga wo gutwara moto w'igitsina gore
baturage twaganiriye mu karere ka Gisagara batubwiye imyumvire bafite ku kuba umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto abantu benshi babona warahari igitsina gabo
ndabona mu myaka yashize nta moto nyine ziranze umuriro nyine badatera umugeri abagore nyine bakunda kubitira nyine ngo zibahagura amata ya kumanya nyine barushye nyine amaguru nyine ariko kubera bagenda babijyamo hano numvise nyine kuba ati yari afite permis itwara moto ka gutwara moto nyine kubera nyine ngo atega iki nyine gatamata ko yahagutse
bona ikibitera ari imyumvire n'umuco kuko iyo urebye mu bihugu by'amahanga usanga abagore aribo batwara kubera ko baba bafite bagenda bigengesereye gake gake nyine baba bafite impungenge z'icyaba nyine baba bitonze muri make umuco wo rero abantu bimva ko umuco wa kera abakobwa ari bandi baba mu rugo kandi bagomba kwita ku bana kwita ku rugo nta bintu byo kujya hanze uyumvisha ko abagabo ari bo bashobora imirimo nk'iyo ngiyo ikomeye ikorwa amanywa yose cyangwa nijoro ryose baracyafite imyumvire ko nta mugore wajya kwirirwa atwaye ngo iyo ngibyo ni iby'abagabo ariko ntago ari byo
bijyanye n'umwuga w'abamotari abumva ko ari imirimo y'abagabo nta kazi gakorwa amasaha arenze ayo mu mwari ko ari mu rugo umugore usanga mu mujyi w'abamotari bari gukora kugera saa tatu saa yine saa tanu biragoye kuba umuntu w'umubyeyi akabikora mu muhanda mu masaha afite izindi nshingano mu rugo no gukora nk'umugore ikiyongeyeho kandi umuco nyarwanda urabizi nubwo twatangiye urugendo rwo gukora imirimo yose dushyiramo jenda ariko kenshi na kenshi usanga umubare munini wari wabaga bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye kubyiga kwiga icyo kinyabiziga kwiga kubona disansi yo kugitwara kenshi usanga urubyiruko rw'abahungu rwiganjemo kuko nibo bitabira cyane kuruta abagore nabo bari bane n'indi myuga itandukanye
ibyo aba baturage bavuga bihabanye n'ibyo Umutesi Tarisisi ukora uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto yivugira ati abantu bagomba guhindura imyumvire nta murimo wagenewe umugore cyangwa umurimo wagenewe umugabo tumusanze Kibeho mu karere ka Nyaruguru aho amazi imyaka igera kuri 7 akorera uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto. Aha aradusangiza ubuhamya bwe n'icyamuteye gutinyuka agakora uyu mwuga.
Kera nkiri muto yanjye nakundaga ibintu byo gutwara ku buryo n'igare ndarizi, nabayeho n'umunyonzi wa gatoya. Rero nkunda ibintu by'ibinyabiziga cyane ku byo bindimo, kubyo nashatse kategori A ndayibona, na B narayibonye kubera ko bindimo ndabikunda.
Uyu mudamu w'abana batatu yatangiye gutwara moto yarashatse umugabo, nubwo mama w'umubyara atarabyishimiye, umutware we yaramushyigikiye abyakira neza. Zimwe mu mbogamizi akunda guhura nazo harimo nko gutwara umugenzi bageraho bavuganye akamwishyura amafaranga makeya amusuzuguye ngo kuko ari umugore. Aha arakomeza atubwira icyo umwuga umaze kumugezaho ndetse n'izindi mbogamizi ahura nazo mu kazi ka buri munsi.
Namaze gusamira mama n'abana ahantu namwubakiye kandi heza. Iyi moto nayo ni yanjye, ntago ikiri mu madeni, nanatunze umuryango kayo neza. Eya ntago bikunze kubaho, yenda ahubwo yampa make ariko ku yanyuma burundu byo ntago bisoboka. Aho ngaho nyine ntago njye nkunda guserera n'umuntu, iyo ahise anyumvisha ngo ahangaha tugira yenda 1,000,000 namubwiye cya 5, ntago nkunda imiserero mpita mwihorera nkajya gushakira ahandi. Aba ni nko kuba waba ugeze nko ku musozi runaka imvura ikahakunyagirira. Izo ni imbogamizi zo ku muntu utinya imvura, imbeho. Imbogamizi zo ntago ari nyinshi, ariko iyo ukunda ikintu uratwakira tukaba utuntu tworoshye cyane. Nigeze gutwara umuntu umujyanye ku rukiko hariya akarere ka Gisagara, arambwira ngo mukuyihuye, arambwira ngo nimutegereze nze kumusubizayo. Ndagenda ndahaparika, twageze 3 nahavuye 10 z'umugoroba. Noneho kikurikiyeho ndamubura, ntiyanyishyura ya mbere no kumusubizaho ndamubura ngo musubizeyo. Ndahomba, agahinda karanyica, nibaza ibintu ndimo biranyibera. N'uwo muntu mu buzima wambabaje ku buryo ntago na n'iyi saha mwiyumvisha. Uwo muntu yarambabaje kuko sinzabyibukirwa.
Tarisisia mu byo akora byose nta kintu na kimwe kijya kimuca intege. Abagifite impungenge ko umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto ari uw'abagabo atari uw'abadamu arabamara impungenge.
Ikintu nabashishikariza ni ukwitinyuka bakikuramo ubwoba, kubera ko ikintu cyinshi iyo tuganiriye nabo banyereka ko ari ibintu bibateye ubwoba, bataca mu modoka, batatera imisozi, batagira gute. Ariko njyewe nabamara impungenge y'uko aka kazi k'umumotari ni akazi keza cyane, barasabwa kugakunda.
Amakuru dukesha igihe .com ni uko tariki ya 15 Ugushyingo umwaka ushize w'2022, ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwagaragaje ko hari icyuho mu buringanire mu bijyanye n'umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto, kuko mu barenga 20,000 bakorera mu mujyi wa Kigali harimo abagore 12 gusa. Ibi byatangajwe n'umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, Urujeni Maritine, mu muhango wo gushyikiriza abagore 24 moto zikoresha amashanyarazi zatanzwe na Ampesa and Rwanda. Yagize ati "Ubumotari ni akazi katari kageramo abari benshi. Nk'uko byavuzwe, muri iki gihugu dufite umubare w'abakora ubumotari barenze 45,000. Dufite abarenga 20,000 bakorera mu mujyi wa Kigali. Muri abo bose igitsina gore tubasha kubonamo ni 12 gusa. Namwe mushyire ku ijanisha mwumve uko bangana." Yongeyeho ko kuba hari abandi bamotari 24 b'abagore biyongereyeho muri uyu mwuga bigaragaza ko hari intambwe iri guterwa kugira ngo muri uyu mwuga hagaragaremo uburinganire. Akomeza gushishikariza abakobwa gutinyuka bakajyamo, kuko ntacyo abagabo bashobora bo kibananire. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu ngenzuramikorere Anthony Kuramba we yavuze ko ibyo iki kigo cya Ampesa and Rwanda cyakoze ari intambwe ishimishije. Ati "Iyi ni intambwe ishimishije nziza cyane muri gahunda y'igihugu yiyemeje yo kurengera ibidukikije." Yongeyeho ko kandi igishimishije ari uko basanze Ampesa and Rwanda ishyira imbere gushishikariza igitsina gore kujya mu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto. Aboneraho gusaba n'izindi nzego gushishikariza abakobwa gukora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto aho kugira ngo ukorwe n'abagabo gusa. Impuzamashyirahamwe y'abamotari mu Rwanda Ferwakotamu yatangaje ko mu Rwanda hari abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri za moto barenga 45,000. Umujyi wa Kigali niwo ufitemo abamotari benshi b'abagore bagera kuri 36. Bamwe mu bo twaganiriye bagaragaza ko babura ubushobozi bwo kubona moto batwara bakabyihorera kandi bafite ibyangombwa. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika, njye ni David Hitimana, iki ni ikiganiro Ejo.
bakunzi bacu rero ngira ngo mwumvise ko Mutesi Tarisisiana umubyeyi w'abana batatu yarenze imyumvire yo kumva ko umugabo utwara moto ari uw'abagabo gusa ahubwo akitinyuka akajya mu mwuga wo gutwara moto aho ubu amaze imyaka 7 uwo mwuga ukaba umaze kumugeza kuri byinshi katumushimire cyane tunashimire na bamwe mu baturage bo mu karere ka Gisagara bo bumva ko igituma abantu bagiriye imyumvire ari uko kubera ko hari abantu bagifite imyumvire ko abagore bakwiye kuguma mu rugo bakita ku rugo dushimire na mugenzi wacu David Itimana wadukusanyirije iyi nkuru Patri wowe se wabyumvise
ngine shimijwe cyane n'ura mubyeyi warenze imyumvire bamwe bumva ko mwugo gutwara moto wahari babagabo gusa akaba kandi anamaze imyaka 7 atwara moto
ahubwo se wumvise ko nashishikariza abakobwa ndetse n'abagore kwitinyuka bakajya mu mwuga wo gutwara moto ese Patri wowe niyo myumvire yo kumva ko abagore cyangwa abakobwa badakwiye kujya mu mwuga wo gutwara moto ikwiye
njye muri imyumvire yateriye rwose kuko njye nigeze kujya ahantu biba ngombwa ko ntwarwa n'umugore intwaye neza pe angezaho nari ngiye amahoro
yewe ndumva ari byiza buriya nanjye sinatinya kumutega rwose dukomeje n'ikiganiro reka nibutse n'abadukurikiye ko badusangiza ibitekerezo byabo kuri iyi ngingo aho twabajije tuti ese mubona biterwa n'iki kuba abantu bamwe na bamwe bafite imyumvire y'uko nta mukobwa cyangwa umugore wagakoze umwuga wo gutwara moto
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/2/32 cyangwa se kuri 07/78/54/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
iyumvira igice cya 28 cy'ikinamico ngira nkugire beruka na Rebecca abwira Alice ko atwite ariko amwizeza ko amashuri yatazazamo kidobya kuko yayimuteye bazabana kwa Karisiti nabo biyemeje kuremera Donata bamushyira ibyo kurya baba barabigezeho sera ku rwanga bafitiye rutoroshye nimukurikira umukino
Mugize kugise Valentine
Kumi nicyo gitumye tuza kureba prof. Ruga. Kuri ibyo bintu muri amvelope mwereke.
Fasha gutya bya cyiste pe.
Fasha.
Aha. Nabona mwaga koze da. Iki dajye bitabo byanje urambike ku meza.
Akira nive. Urebye twabonye rata ariko harabura amakaramu n'imyenda y'ishuri.
Kandi byose ntabwo yigeze atanga amafaranga ngo bigurwe pe.
Ntabwo nsi ngwaye kuye. Rani sinde ngo mwagi kwa kibikoresha abana babandi.
Ariko sinago
twa. Eh, itazofata nk'ubujura bw'imbaraga.
Oya humura mwari.
Okay.
Nyine nama duheruka gukora hajemo abashyashya. Noneho tubabwira icyifuzo gikurikiye.
Ngo rwose nibyo.
Bose byari ikibazo gutanga contribution y'amafaranga pe. Ariko buri mwana agenda avuga icyo azabona. Niko gukuramo ibibona rero.
Oh, nuko nuko shaka. Ndaho sasa sasa ni benshi.
Oya si benshi da. Kibarenze bane niba ntibeshye.
Okay, nacho. Nama kala mwanyi forme nzo kitaga mwanyi huu.
Wow. Urukozi chane mwari. Imani jigu umugisha gusa nta kindi. Ese ubundi twazaba gutoye nka perezida wa club yacu.
Oya oya oya. Ni abanyeshuri kandi je ntabwo ndiwe. Kandi sa ngombwa. Nuko ndigo yacu bigeraho.
Ubwo uzama na Josh re.
Ngaho muje mu ishuri muje gupanga umunsi muzo bimuhera mu mbiye.
Yego.
Nanjye reka ngomeze rero bakosore ya exam.
Eh na kibazo.
Eh gusa cyo nkunze nuko mu byo mukora byose mwibuka no kwiga.
Nakoze.
Kandi amanota yanyu. Sha, arabigaragaza kabisa.
Uragira ibicari? Eh?
Ntetse amazi y'ubugari mama nanze gusubira ku ishuri ntariye
oh ntiwumva wahashye mbese
ngo nahashye
none
ntihari
ivuye hese niba utayiguze urumva yava hehe koko ari
ma ibintu mbwira simbyumva ejo sibwo umushinga waduhaye amafaranga
ariko urirengagiza wa mukobwa we nahise nyishyura amadeni ahita ashira ubu dusigaye amara amasa rwose
ariko rwose nawe urakabye mama amadeni 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 tuzahora mu madeni koko kugeza ryari
bisuradona twabigeza
ngibyo byose rwose maze kubirambira
urabirambirwa se ngo bigende gute ntiwanze Gilbert yaratugobokaga
ibi byose ni ukubera wowe
gute
narakwizeye none niba unkoreye ubu se nakwiga ntariye nkazatsinda koko
rive mushaka umugabo
ibaze ni ukuri ndabona byo ngiye kurifamo nkashaka akazi pe nubwo nari ngiye kurirangiza ariko nsaba niga rwose gusa mama urampemukiye
mwana wanjye kwiga ntibirangira abandi ushaka ubuzima
gusa bibaye ubwa mbere n'ubwa nyuma amafaranga njya kunyuraho ikizere nari nkufitiye kirangiriye aha niba ntaragukuye mu isomo narasibye
cyakora mfite amatsiko y'ikintu kizambwiye ushaka kumbwira rebe
ni cyiza vraiment je sais que tu vas apprécier
oh wow ngaho mbwira basi cyangwa twiryamira uzambwire ejo
oya ngaho kora hano kunda yanjye
hake ntanziza nkunda hari iki munda zero se ko ntawe uhakurusha
kuraho naririmba ariko niririmbira akabebe kacu
toka ndakurira intoki
wayiki se
jiri
Waiki mvuza kabebe kacu nyina gahinja kanje nawe karimona
niba wazanwe no kunkinisha gutyo waguruka utaherebe
ngo
ubundi je Gilbert hari mikino ntajya nkina mbwira nimba ibyo numva bihura n'ibyo ushaka kuvuga rebe
karame
uratwite
yego ndatwite none ikibazo ni kiye guhindura sigisare ugiye kwitwa papa bigutwaye iki ahubwo duhite dupanga na mariage
ariko rwose rege tangaza mukobwa ubwo rero wagiye uraragozwa ahantu ubonye hose bagutwika inda none reteta ngo uje kwingerekaho
ngo ngwiki jiribe
ndavuze ngo sohoka hano utaherebe
jiribe ntabwo wamfuri inda ni yawe
arawe
n'ahandi naraye atari hano jiribe ufite amafaranga ugomba kurunga tukazafatanya kurera umwana
niyo yaba ari iyanjye de twembi turi mu nzu nta bushobozi dufite ntabwo twashaka hano ngo bivemo kereka byibura iyo uba ufite akazi tukajya dufatanya ibintu ni bibiri urasohoka hano utahe cyangwa ngo utemo ngo ukingirane njye kwirara mu nzu yanjye mu nkambi
yo Rebecca Gilbert aramwihakanye arerekeza hese mana yanjye hagati aho intego ya Club de Danse yo gufasha no kubaka ubumwe mu banyacyanzige abanyamutenderi n'abanyarwaka yuzira komeje aho aba banyamuryango bashya bungutse bari mu mugambi umwe naho ubutaha Tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi aho twaganiriye ku myumvire ya bamwe bumva ko nta mugore cyangwa umukobwa wagakoze umwuga wo gutwara moto
ikindi kandi twumvise umwe mugore ufite abana batatu witinyutse agakora umwuga wo gutwara moto aho amaze imyaka 7 akora uyu mwuga wo gutwara abantu kuri moto ukaba kandi waramugejeje kuri byinshi sibyo gusa kandi twanumvise umwe mu baturage mu karere ka Gisagara batubwiye ko imyumvire y'uko umugore cyangwa umukobwa atagakoze umwuga wo gutwara moto idakwiye
Wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/54/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Instagram Twitter na YouTube wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa azuga dusangiza ikifuzo cyawe
Shimire mu mwese twabanye kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo w'ikiganiro nge twabanye kuri mikroni yisabye Christina ndetse na mugenzi wanjye
Patrick Remera Miziro Crispin wari ku banga bw'ibyuma mugina Dino wa Moro yarahagarika ikiganiro mukomeze kugira ibihe byiza
aho butaho
Chuti muduteza matwi mbashimiye ko mwahisemo radio Ijwi rya Amerika mukanya gato murakurikira ikiganiro dusangire jambo nanone mbifurije icyumweru gihire murakarama